Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Ngiyabingelela sisayanda egameni lika Jesu. Amen. Balaleli bonke, ngiyabingelela. Umama uThandiswa Sokhela, umamyeza ustadele kwaSokhela, ngumntwana likaNkulunkulu. Esindisiwe ngamamukela nje uJesu ekushinbami. I was young, nganikela ukuphila kwami eNkosini and the Lord uhambe nami kwaze kwayimanje. Angikholwa ke bazalwane ngoba ngihlala nomfundisi, kodwa nje ngenza isinqumo sami, personal decision, then uNkulunkulu from that day angiyisoli ngokunikela ukuphila kwami eNkosini. From that day till now ngiphethe kahle. So nje ngiyathanda ukukhuthaza sesikayanda abangcwele, kunamazwi abeshekwa yincwadi kaNkulunkulu izolo ebusuku, as I've said ukuthi ngisenkonzweni, ahlala kakhulu enhliziyweni yami. Nami ngiyafisa ukuwakhuthaza kwabanye abazalwane. Amahubo 100, uverse 4 noverse 5 wakhona. Uthi ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa. Mbongeni ngidumisa igama lakhe. Ngokuba usumakade muhle, umusa wakhe umi phakade. Nokwethembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane.
Hallelujah.
Bese thi ngala kunamazwi abhalwe, ngiyaxolisa nje ukuthi ngizoba mhlawumbe kuzozwakala ngathi imujanyana, kodwa ku-2 Corinthians chapter 4 uverse 8 wakhona uthi siyacindezelwa nxa zonke kepha asifihlizeki, siyaxabeka kodwa asidibali. Through all that we've been through njengabantwana bakaNkulunkulu nanjengabantu, uma uyophela unyaka ey'mweni zonke esidlule kuzo, nginento ethi let us give thanks to the Lord, okuyena osithwalile ezimweni zonke. As we end 2022 sizongena ku-2023, ngathi besingangena nendumiso, sibonge uNkulunkulu ngomusa wakhe omdlule phakade empilweni yethu. Uma singabheka emuva sibale, akubanga amandla ethu, akubanga ukuhlakanipha kwethu. It was not about our education.
Right.
It was not about the money that we have. It was not about the material things that we have. Empilweni yethu, but uma sikhalkulate siyabona ukuthi it was only the grace of God esithwalile kwaze kwaba manje. We have lost abantu esibathandayo. We have lost izinto zethu esisebenzele. Siwabonile ama-floods, sayibona i-COVID, sabona ubugebengu ezweni lethu, sayibona izinto eningi. We have lost izinto, kodwa sifuna ukuthi noma kunjalo, we are still standing ngenxa yomusa kaNkulunkulu.
Hallelujah.
Ngembonge yini. Let us start our new year nge-note eliphezulu lendumiso lokubonga nje umusa kaNkulunkulu osithwalile. Through all sisayanda, uma ngathiwa asibheke emuva, ngiyayibona into eyahlatshelelwa yilo mzalwane uthi namhlanje ngiyamangala uma ngibheke emuva, ukuba ubunge nami iNkosi ngabe ngifele endleleni, ngoba ebona izinto uNkulunkulu amdlulise kuso.
Nkosi yami.
Kwasekuvuka lo mhlabeleli, kwavuka indumiso kuye ethi uyamangala. Nathi ngathi besingakubuka konke, sikubale iy'busiso zethu bese sibonga uNkulunkulu ngaso.
Haleluya. Siyambulela ubawo mama. Simbulela kakhulu ngalo mazwi enkuthazo bethunana. You know, ndifumene something mama, into abana indumiso inesimanga sento eyenzayo xa sichola phakathi kuDavide. Uyambona uDavide xa kungena umphongolo ungena back kwaSirayeli, the Ark of God. Lithi lizwi likathi uDavide wadanisa njengomntwana, lithi wakhulula ingubo zakhe. Kunezi, you know, indumiso mami ina this function yove lisikhulula ingubo zethu zokwazi. Hayi, come on, ingubo zethu zenjwayelo. You know, xa ungena ngendumiso mntasekhaya usube sewungena ngeculo ngesivatho samaZulu, ngoba ezulwini bamdumisa 24/7. Nkosi yamakhosi.
Uthi uhlala endumisweni yabantwana.
Come on.
So if you wanna see God in your life, worship him. Give him praise. if you see change in your life. Mawukhumbula kahle uPaul beboshiwe abalwa namuntu, they just worship the Lord. Kwaqashwa amaketanga ibaphu babophile, kwavuleka iminyango yejele baphuma ngendumiso yona. So indumiso can go miles impilo yomuntu. If you want to see things in your life, if you want to reach other some levels of life, worship the Lord.
Hallelujah.
Worship the Lord. Namhlanje nje ebusuku engathi cricket singabakhohlwa sisayanda. Yabona. Ngathi besingabiza abantwana bethu, sibiza ama families ethu, singena endlini sivala umnyango, ma 2:12 o'clock sisho ngomhlabeleli.
Come on.
Zulwini.
Jesus.
Wonke umuntu la khona noma ngabe ku 12 ukushayela endaweni ungekho ne family yakho, kodwa la umuntu ekhona uma kushaya nje ihora lokuhlukanisa usuku, avale yonke into, beka I cellphone yakho phansi, cima I TV, wena ukhonze uNkulunkulu.
Come on, man.
Worship the Lord because indumiso eyonanto eyenza uNkulunkulu ahlale phakathi kwabantu. Ushayeni ukuhlala endumisweni yabantwana bakhe. So let us asingeneni kulonyaka abantwana bakaNkulunkulu, singene sigcwele indumiso, singene sigcwele kumbongo uNkulunkulu wethu, sihlabelele ingoma entsha. Ngeke ngabona uMiriam udadu wabo kaMose,
ulandle
olubomvu uthi obhala kahle, wathatha isigubhu wama phambi kwabantwana baka-Israyeli, wathi hashi nenkweli yalo ukuphosa olwandle. Because
how
to do two things, the worship raises in our heart. Wonke let us worship the Lord. Singene sibonge uNkulunkulu, simdumisa. Asimdumisi ngoba sithi konke kuhamba kahle, kodwa sibonge uNkulunkulu sithwalile.
Amen. 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 Mama, siyambulela kakhulu uThixo kuwe. Uba ungake nje mama usivalele ngomthandazo, you know, ukuchukumise nje ingubo, you know, umqobe wengubo kaYesu namhlanje, ukhuthaze nje umuntu omameleyo, mama notata omameleyo, intombi nensizwa emameleyo namhlanje, phofu ne Sunday school siyifuna apha.
Let us pray. Let us pray, sis. Nkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu wena wedwa.
Ewe bawo.
Akekho nje ngawe phakathi kwaNkulunkulu bonke. Sibabonile abanye baphiwe ngezandla, sibabonile abanye bezenzela bona, kodwa wena uNkulunkulu wayivele khona. Khona umhlaba ungakasekelwa, namanje usekhona. Sizwile ukuthi nasemaphakadeni zobukhona. UNkulunkulu ongaguquki, uNkulunkulu ongajiki.
Ewe ba.
Abasezulwini bonke badumisa igama lakho. Bambonga ohlele ehlalweni sobukhosi umhlabeni abele kuwinyawo zakhe. Siyakubonga uNkulunkulu wethongcwele egameni likaJesu. Sibonga ukuthi usithwalile insuku ezingu-365 uhamba nathi indlela yonke. Sicindezelwa, sinyinyeka nhlanxa zonke. Isandla sakho somusa sasizwa, sibambe impilo yethu. Siyakubonga baba ukuthi uzobamba loya baba, ubambe loya mama, ubambe leya ntombi, ubambe leya nsizwa, ubambe loya Sunday school. Umahlukana nje usuku ey'ndebeni zemlomo yabo kuyokuphakama indumiso, nasekujuleni kwenhliziyo yabo badumisa uNkulunkulu osezulwini obagcine kwaze kwamanje. Siyabonga baba ukuthi u-activate our minds, usenze sikhumbule izinto esidlule kuzo esingakubonga ngazo uNkulunkulu wethongcele, izinto senzele zona nezinto sibonise zona ezweni lasemhlabeni. Siyabonga uNkulunkulu wethona amandla wonke, siyabonga mdala kuney'nsuku, siyabonga mafunga angajiki, siyabonga wena omehlo akashaluza ilangabi lomlilo, siyabonga wena owenza iy'khonzi zakhe ilangabi lomlilo, wenza iy'ngelosi zakhe imimo. Siyabonga uNkulunkulu ushadaya madafila ulimaya sukhamaya
yabonga uNkulunkulu ophilayo sibonga uNkulunkulu ongcwele azange sambona omunye ngaphandle kwakho wena wedomile kuze kube phakade uNkulunkulu wethongcwele uma singena onyakeni ka 2023 sicela ungena ngendumiso baba wethona bangonke athi uDavid I will enter his gate with thanksgiving in my heart and I will enter his court with praise uNkulunkulu wethongcwele for his grace upon my life. Siyabonga baba wethu namandla. Izo yethu baba yothaba kuwe. Izo yethu yathokoza ngawe. Izo yethu igcwele kuwe. Unkulunkulu wethu namandla wonke. Wena wedwa baba ongena nathi. Nasemweni sidlula kuzo. Sidlule kuzo singenambala. Sidlule kuzo singalimalanga. Ngokuba isandla sakho somusa. Sithwele impilo yethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla. Thatha udumo uNkulunkulu wethu ongcwele. Leyibongo zonke zikufanele. Kusukela emkhawulweni kuye emkhawulweni. Emagumbini amane wonke emhlaba. La kufinyelela khona iradio pulpit. La bantwana bakho belalele khona. Kufinyelela kubo uNkulunkulu wethu ongcwele. I pray that you may send your angels ukuthi bonke abakhalayo zibagone zibaduduze abajabulile uNkulunkulu bajabule nengelo osiza sesulwini uNkulunkulu wethongcwele I pray ukuthi la kufinyelela khona lo msakazi abantwana bakho belalele my heavenly father egameni lika Jesu kuzwakala ubukho bakho let them rejoice in your presence in the name of Jesus. Unkulunkulu wethu namandla wonke. Wena uNkulunkulu ongadinge transport. Uyayisikela uthi ukhona endaweni zonke. You are an omnipresent God. Unkulunkulu wethu namandla wonke. Egameni lika Jesu siyabonga. Baba wethu namandla wonke egameni lika Jesu thatha indawo yakho namalu usha namanda libasaya udala madazuka naya ulimanda limasaya lena haya uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu siyabonga siyabonga ukuphila kwethu
ewe bawo
we give you the glory the praise and honor for you are worthy my heavenly father in Jesus mighty name we thank you Lord
Radio Pulpit 657 AM true authentic Christian Radio.
Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
It's more than radio, it's a way of life. It's 657 AM.
Sisayanda izwi la namhlanje sizolithola ku 1 Thessalonians 5.
Amen.
Verse 11 to 13. Lelizwi leli sisayanda uNkulunkulu ungithinte ngalo ukuthi thina sibheke okufanele kwenziwe uNkulunkulu nakithi. Sibheke okufanele ngoba nje siyenyake nomusha sizoba nama resolution ukuthi uNkulunkulu ngifuna ngenzele lokhu uNkulunkulu ngifuna ngenzele lokhu yini le esiyenzayo ezo attract leyo nto le uNkulunkulu efuna ekufanele
haleluya
ngobe uNkulunkulu ezwini lakhe uyasitshela ukuthi yini into thina okufanele siyenze Mara thina asinaki lento uNkulunkulu kafuna siyenze sinaka le uNkulunkulu kathi uzosenzela yona. Kufanele senze lokhu uNkulunkulu kathi sikwenze kuze ku-attracteke lokhu yena kathi uzosenzela.
Hallelujah.
Yebo, ngizocela sifunde sisayana.
Amen, tata. Ifundeka kanje 1 Thessalonians chapter 5 verse bani tata.
11 to 13.
Therefore, encourage and comfort one another and build up one another just as you are doing. Verse 12. Now we ask you, brothers and sisters, to appreciate those who diligently work amongst you. Recognize, acknowledge, and respect your leaders who are in charge over you in the Lord and who give you instruction. And we ask that you appreciate them and hold them in the highest esteem in love because of their work on your behalf. Live in peace with one another. Glory be to Jesus. This is the word of the Lord. Amen.
Amen. Sis Ayanda, you read your pulpit. Siyabonga, sibonga CEO, sibonga wonke umuntu
obukele
pulpit. Isiphe iplatform. Yokuthi sizwe izwi likaNkulunkulu ngesinye nesinye isikhathi sifuna ukulizwa.
Hallelujah, Dad.
Sinawo Sister Asif Ayanda, sinawo sisi sibongile, sinawo Pastor abasipha izwi elisakhayo, lisho njalo lelizwi.
That's right. Hallelujah.
Ngabe siyabahlonipha na? Ngabe siyabakhulekela na? Sinabo mama abasikhulekelayo. Siyaba appreciate na umsebenzi wabo ebasenzela wona. Siyal appreciate the lizwi, siyaba encourage na ngobe lapha ku level leaders ba encourage.
Hallelujah.
Siyayikhuthaza iradio pulpit na ukuthi iqhubeke nomsebenzi wayo wokusilethela izwi likaNkulunkulu. Sisayanda, sifuna izinto zikaNkulunkulu, kepha sibe singafuni ukwenza izwi likaNkulunkulu. Uma singenza izwi likaNkulunkulu, angeke sizikhulekele lezinto esizifunayo, zizozivela. Ngobe lokhu uNkulunkulu ekathi kwenze kuyimagnet yalokhu wena okufunayo. Lokhu wena okufunayo kulethwa yilokhu okuzokwenza uma uNkulunkulu athe yenza lokhu. Usesenawe Sisayanda.
Hallelujah, Dad. Hallelujah.
Manje ngizocela ukuthi Sisayanda ngikhulekele, ngikhuleke ngaphambi kokuba ngidlulele evesini lami mafishane.
Amen. Amen.
Nkulunkulu Baba, Nkulunkulu mdala wezinsuku, naye iRadio Pulpit, naye CEO yeRadio Pulpit, bonke abaphathi Baba, imanagement yonke yeRadio Pulpit nisondeza kuwe Baba, nemindeni yabo Baba, nabo bonke Baba abasebenzi abasebenza kuRadio Pulpit, ngibanikezela ezandleni zakho Jehova. Baba, ngibonga umusa wakho phezu kwabo bonke mdala wezinsuku. Ngibonga umusa wakho nothando lwakho Baba. Ngiyazi Jehova ukuthi ubabusisile. Ngiyazi mdala wezinsuku ukuthi uyabanakekela Baba. Ngikhulekela ukuphepha kubo nasemindenini yabo naseyinganeni zabo naseyihlobeni zabo Baba. Nkulunkulu wethu olungileyo, ngiyazi ukuthi uSathane uyabazingela Jehova laba baphethe izwi lakho, laba baphethe imfihlakalo Jehova. Ngiyazi ukuthi uyabazingela Baba. Ngikhulekela ukuphepha kwabo Jehova ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazareth. Baba, nangu Sis Ayanda Baba, ukhethwe nguwe ukuthi ashayele lena moto Jehova. Nkulunkulu wethu olungileyo, ngiyibopha amavili lena moto eshayelwa Sis Ayanda. Ngiyibopha ngomoya wakho oyingcwele Baba. Ngiyibopha isteringi lena moto eshayelwa Sis Ayanda. Ngiyibopha ngomoya wakho oyingcwele Jehova. Baba, ngikhulekela wonke umndeni wakhe esimakade. Ngoba ngiyazi Jehova ukuthi omubi uma ahluleka ukukuthola uya ey'nganeni, uya emndenini Baba. Angeke awuthole omubi umndeni kaSis Ayanda, angeke awuthole Baba anything ebizwa ngegama likaSis Ayanda, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazareth. Baba, ngikhulekela bonke abomama Jehova abakhulekela iRadio Pulpit, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazareth, banokuphepha bona nemindeni yabo. Baphephile Jehova simakade, baphephile mdala wezinsuku. USathane akanasabelo phezu kwabo, akanamandla ngaphezu kwabo Jehova. Ngamandla onginike wona negunya nelungelo onginike lona Jehova, ngiyababiyela ngomlilo wakho wasekhaya ezulwini, kuze kube ngunaphakade. Haleluya, amen.
Amen, amen.
Sis Ayanda, uNkulunkulu lapha ku Acts 2 verse 17.
Hallelujah.
uthi I will pour out my spirit upon all flesh. UNkulunkulu uwehlisele umoya wakhe kuyo yonke inyama, kuwo wonke umuntu ngamanye amagama. Wonke umuntu ukhona ukuprofesaya.
Hallelujah.
I-future yethu sonke ikuprofesi ekhishwa imilomo yethu. Uthini uma ngikhuluma kufanele ngazi ukuthi ngiyaprofesaya, ngikhuluma nge-future yempilo yami. Uma ngithi impilo yami ime kanje, in future impilo yami izabe ime kanjalo. Uma ngikhuluma ku-negative ngempilo yami, in future impilo yami izabe i-negative. Ngoba ngumprofeti wempilo yami.
Sure. Hallelujah.
Ngoba uthi uNkulunkulu uzawuthululela umoya wakhe kubo bonke abantu.
Hallelujah.
Uthe kubo bonke, sonke uma silana singabaprofeti beyimpilo zethu. Impilo yami iprofetwa yini? Yimi onikeza impilo yami idirection ngoba ngumprofeti wempilo yami. Uma mina ngithi isimo sempilo yami sinje, sizoba njalo ngoba yimi umprofeti wempilo yami. Umoya kaNkulunkulu phezu kwami, konke engikukhulumayo kuyenzeka. Ngoba umoya kaNkulunkulu phezu kwethu sonke, akakhethanga muntu, uthe bonke abantu, akekhe kamkhethile. Uthe ngizawuthululela umoya wami kubo bonke abantu. Manje asiqapheleni esikusho ngemilomo yethu.
Hallelujah.
Asiqapheleni esikushoyo ngobe siyakha siphinde sibhilize, sakhe siphinde sibhilize. Namhlanje ifuture yabanye ayimanga kahle ngobe ngezinto ebazikhuluma bona ngemilomo yabo.
Oh yini tata.
Imise sukusela namhlanje awulindi unyaka ukuthi uzokulethelani. Sihlale sithi ngabe lo nyaka ungiphathelene, unyaka uphili awunasethe phezu kwempilo yakho. Wena wuwe ozodetermine ukuthi lo nyaka uzoletha lokhu, ngobe wena umprofeti wempilo yakho, wena umprofeti wale nyaka owaka 2023. Uzotshela u-2023 ukuthi uzoza nani. Awulindi u-2023 akulethele lokhu wena oqabanga ukuthi kulethwa u-2023. Ngoba uma ungalinda wena ungasho lutho, uSathane uzokukhuluma something. Wena khuluma lokho ofuna ukubona kwenzeka empilweni yakho ngoba umprofeti wempilo yakho, mzalwane. Ngiyabonga sisayami.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Good evening. Siyabonga.
Hello mama.
Emagumbini amane omhlaba.
Hallelujah.
Siyabonga Thixo.
Ewe bawo.
Kena nathi Nkosi hayi namhlanje kuphela nangamalanga Nkosi yami. Uphinde futhi usithwale Jehova. Sibonga umusa wokuthi usigcine. Kodwa awusigcini namhlanje kuphela Nkosi yami. Sigcine kuze kwenzeke intando yakho mesiye ingcwele. Siyabonga. Oh thina abanye sithume izintwini ezinye ezisabekayo. Kepha besingazi baba ukuthi uyasigcina. Sithi happy new year na kuwe Jehova nomusa. Unkulunkulu namandla khona bangalibonanga lelanga Nkosi. Kepha wena uyazi ukuthi why Nkosi. Siyabonga ungathi ungasenza baba ukuthi sichubeke sikhuleke. Sikhale kuwe sibonge kuwe. Siyabonga. Siyabonga Nkosi yami.
Oh yes Lord.
Siyabonga ukuthi kuthethelela siyabonga. Happy New Year. Happy happy happy,
happy, happy, happy
Ayanda. Happy,
happy
with your family. Happy Radio Pulpit. Happy kubo tata be Radio Pulpit abo babu Nkosi. Hey abo tata bonke sithi enkosi. Enkosi, enkosi tata wethu usijonga kuze kubela. Amen.
Jesus, hallelujah, hallelujah.
Kena na titiko bawo. Kena na titiko bawo. Kena na titiko bawo.
Hallelujah.
Cross over with us, Jesus Christ. Cross over, cross over.
Yes, Lord.
This is the night that
hallelujah
you have made, my Father. And that will be crossover with. us. Come over with us. And let's run with our pet family of Radio Pulpit. Let us run. And thus we will run too. Psalms 23, the Lord is my shepherd.
Hallelujah.
I shall not want.
Jesus.
Mark 11, 24. Woo. Whatever we ask in your name, we will receive.
Woo.
My Father, God and Father, Son and Holy Spirit, let's go with your powers. Let's not get weak and weary. Let's clothe us, my Father.
Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Salwane kunamazwi abhalwa umprofeti uIsaiah uchapter 62 verse 6 and 7 uthi ngimisile abalindi phekwe ngange zakho Jerusalem bangathuli nakanye imini nobusuku babe ngabakhumbuzi ngoJehova haleluya angaze alakhe iJerusalem libe indumise emhlabeni.
We are crossing over. We are crossing over. Mamegi, usismeke val. We are crossing over. Mama siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga. Kalibiso la ntate la morala moyo halalelang. Mudimo musa, mudimo sa situ inkilito. We now alpha le omega. Mudimo ritza maisite. Mudimo sa utseling. Haumuramu tauku ini mudimo. Here we are. We are crossing over mudimo. I'm looking at Deuteronomy 11. Mudimo. Dimo jwale ka lentse lao le pilang ka o sa feeling o re tshepisitse ditshepiso tsa o tse kekebeng tsa feta modimo ditshepiso tsa o tse leng ele amene modimo ya crossing over re crossa ka o fela modimo re kwalle ka re areka ho ba noela one modimo ya nnete o re tshepisitse modimo o re when you cross over to that other land ke le modimo I'm going to put my eyes across every piece of land that you'll be walking on. Eya modimo wa nwana le modimo tshepa halang o rutlo rumela pula. You'll send the rain to the rain so that our animals must have the grass to eat. Ho ba no le modimo o re tshepisitse modimo itse o kekebeng wa re tlwella. Ke rona bana we are crossing over. We are crossing over re tsamaya le bana ba rona modimo re ba kwalla modimo wena ka sibelo ba le ka ro a reka modimo we are bringing down all altar modimo tsene di be work sira ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. We are building the new altar that is going to worship you, the altar that is going to bow down to you, oh Lord. Modimo re a leboa ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Ha o ska bana la le monga salam ra modimo ha re crossing ka ofela re felletse re bulele boholo ba ha o re ruwa halalela wa halalela wa halalela la Jehova mahutla re fitele ka nkani modimo and sing the new song modimo le pitso le chalisi se fila se se cha se phamisa bohulu ba ho le botle ba hao re a leboa modimo re tsamaisise ka the year 2022 and we trust in you when we say before the days you've been there o sontso le teng o tseba matsatsi ohle ha hona le leleng lo sa letsebe modimo re a leboa ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth re kopa o fitele la kankani ewe ba modimo o re fodise ka o loka hao e ya modimo ene ntlanyo e modimo di thapelong tsa rona o re thuse ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth re a leboa re tle wena ka dipoko le dithoriso modimo ho ba ne di o tshwanetse ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth jwale ka feeling. Amen.
Imagine yourself graduating and the announcement is cum laude.
Hallelujah.
Imagine. But yet, as you imagine that, God says, I'm beyond that. Whatever is your wildest imagination, Jehovah says, I can go beyond. I will exceed it. You trust in God for a house, trusting God for a permanent house, and God says, I am able to give you 5 properties.
Mamela inkqubo iHeart to Heart noAyanda Nenemba. Rhoqo ngolwesithathu ukusukela ku 12 to 3 p.m. Sishukuxa ezempilo ezokuhlala nezoluntu. Sithi chatha nomculo othomalalisa inhliziyo. Vuseleleka ku Heart to Heart qho ngolwesithathu ngo 12 to 3 emalanga. Mamela ku Radio Pulpit 657 AM okanye ufumane ipodcast ku radiopulpit.co.za.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.